It's DRT. You go on the bed.
You can't imagine now when we need to lose. Kikomo ni mefika, maji kutuwa ma baba we.
Wanawe, mindo na jibuni ya hiye. Machozi, yangu menifuti ya hiye. Wahuni, chunga wasini chapi ya miye. Nile mwenye. Hatupo, yonanana.